funa kulemba nchito ma security guards. Anthuwa, akalinde experience, kumaswa MSCE, kapena JCE. Kuma ngati mulinde MSCE, kapena JCE, kuma mulibe experience. Bwerani, Kifaipa Sub Security Limited, timapeleka maponchito. Kwa onsa, mineti kwa limba nchito, udakale nduka daulo enera panchito hii. Lembira ni kalata sana, ku Sub Security Limited, E63Post.net Blantyre. Bwerani, ndikala dazi, kumansu ma original certificate, pamanja. Lowe lukarino, yambila naini kolo kumawa, jifama interview, atzajizi ikatsigulo mwero. Ku Blanta, tirinse wazomba. Kudusa baga jere, tisana fige mabanga, kapena chila zulo teno. 0992-006-755. Kulirongwe, diri kumakalan area, air wing, nse wasante. Number, 0999-968-451. Tiriso kunzuzu, pepiti mwanse wajuanja, opposite old airport. 0992-006-788. Bwisa nikala da zipa manja kuma ofisi atu a Sub Security Limited.